mtumenani.
Unitume mimi nitume Bwana. Nitakwenda kutangaza neno lako wewe. Mataifa yasikie yakupate wewe. Unitume mimi nitume Bwana.
Nani?